black, 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 Sagodi kaumba kapatia Hanado sanya navutia Sebule kwa chumba kajazia Ladha asale na natia Akitupia anapendeza Kama mdoi Lipsika mpakara kama kachoi Namatika ajatembezwa palo igoi Kama kumbuka mpakara adichogoroi Kama sama kisangara Iyo mikogo Manyaku kama na wahona Mima chokodo Mie Akini tachi tachi Moyo unadundaga Unadundaga Akisema sitaki Akinu moyo unadundaga Unadundaga Ili wakuchukue Waneche maja Benzi watakachu Watakone mandinga matai Ili wakuzuzue Wajite waganga Benzi waligangu Ujasili sina wakufumilio na kumizwa Uwa moyo sina nikiza makina baga bina Kama sama kisangara Iyo mikogo Mwenyaku kama na wahona Mima chokodo mie Akini tachi tachi Moyo unadundaga Unadundaga Akisema sitaki Akinu moyo unadundaga Unadundaga
Mix Killer.